gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Cabdullaahi Cali Wadiinga oo shir gudoomiyaha iyo shirka todobaadlaha ee maamulka degmada Baydhabo kulankii waliba loo ku hadlay xoojinta amniga guud ee magaalada inta lagu guda jiro bil barakeysan Ramadaanka sidoo kale na korlanka qaadaya nadaafada iyo dhisowka wadooyinka cusub ee magaalada Baydhabo iyo dardargelinta howlo maalinlaha ee gudoomiyaha xaafadda magaalada Baydhabo iyo waliba warbixinaha xaaladda amni ee magaalada walibana sidoo kale warbixinno lagu dhigay sida agaasimyalka waxyaha waxbarashada faydoorka injineerada iyo waxda dhulka degmada Baydhabo shirka markii hadhamaadiyo ku warbixiya gudoomiyaha xaafadda Ishe Ibrahim Aadan Cali faafayn ku biya ujeedka shirka
shirka isbuuc laga hayay oo hoggaaminayay gudoomiyaha degmada Baydhabo mudan Cabdullaah Cali Wating yaana Sokoyni shirku wali ugu hadalanay shirkooli aan ku hadalaynay maadaama bilib barakeysnaa inta Ramadaan la ka jira wili balisi gudugalahay wali warbixin guud ku siinay gudoomiyaha degmada Baydhabo shaqooyinka uu hayn oo nin agmada gudoomiyaha degmada Baydhabo in nadaafada iyo amniga ku shaqeyna bilaha Ramadaan inta la ka jira si dardar ah uu ku shaqeyna gudoomiyaha degmada Baydhabo wali awaamir hooglanay faray in uu la shaqeeyo laamaha amniga iyo nadaafada in uu ku shaqeeyo hamin imaala uu idan jeefan oo uu xarumo dawladda oo amniga laamaha amniga booliska rugoosha inuu haminki uu jeefan oo inuu idoogan haminki uu jeefan inuu bulshada la shaqeeyo gudoomiyaha degmada waa meel tasni faray waa meel tii uu noo daadan yahay geeku hadana wali uu mar la maatuna shirki isbuuc laga hayo oo gudoomiyaha degmada hoggaamiyay isbuuc kasta oo uu noqdo kaasana in qabsoome walina haninka dhamaaday si maslaha ee nabada dardar guun gudoomiyaha in ku jeedisay hadal la shaqeey oo lamadan usbuuc lahan shaqeey si ku hoogla in uu shaqeey gudoomiyaha degmada Baydhabo nay fari awaamir lan la shaqeey si naxariis leh laamaha amniga lan ka shaqeey bulshada si naxariis leh marka intaas gudoomiyaha degmada awaamir inay fari intaas ka gabagabeysan shirkaanana
shirkaas bulshada isku kooyeen gudoomiyalka xaafadda magaalada Baydhabo si loo xoojiyo wada shaqeynta laamo amanka iyo nadaafada magaalada Baydhabo si deegaanka lan ka dhiga meel nabad ah oo barwaaqo ah